na kipaji ndani ya mwili. I know I can sing, it makes me tick. Smiley, smiley, smiley for me. Najua nina uwezo wa kufika mbali. Me and my team, we can make it. I know we can make it. Turn on the lights, let's show them what we made of. Open up your eyes, let's make a step in this light. Open up the curtains, have a look at what we do. Tumesonga mbele bila kutegemea yeyote. Tumevuka boda, tumevuka mipaka, na bado tasonga mbele. Tamani motisha tu bebe. This is where we belong.
This is where we belong.
This is where we wanna be.
This is where we belong.
This is where we wanna be.
Derika na tantiria nzira kumakara yandika na nkonje tenzara. Nando kontra da to kashiri na kumonta rakabenga to nyano to na shiri nyomana kento na kiteki kya kyo nyomana mutani na kasio ile ambwe life ni res sunta ruka hizo stipo ni kiches my dream Obama alipata dream yake White House yangu natumia ink kutafuta kwa white papers ukitaka uliza once venye na criss cross in my mind is never staying with me venye hata ni kwa solo was enforced from heartbeat. Sazi mwenye wa nitumia wandu kukreate art. Na mina ta kutumia wandu kumake art better. Cause this is a plan.
Turn on the lights, let's show them what we made of. Open up your eyes as we make a step in this light. Open up the curtains, have a look at what we do. Tumesonga mbele bila kutegemea yeyote. Tumevuka boda, tumevuka mipaka, na bado tasonga mbele. Tatamani motisha tu bebe. This is where we belong. This is where we wanna be.
Living in a world of black world, chasing the dreams that we are. Wanna let this go? We don't wanna hold it anymore.
Open up your eyes as you make a step in this light. Open up the curtains, have a look at what we do. Tumesonga mbele bila kutegemea yeyote. Tumevuka boda, tumevuka mipaka, na bado tasonga mbele. Tatamani motisha tu bebe. This is where we belong. This is where we wanna be. This is where we belong.